No, tell your boy say. Ngaze ngamthanda umuntu, inhliziyo yami khala du du du. Kiso ngasho kolutho, imizwa yami fika nesikhumbuzo. Ngaze ngamthanda umuntu, inhliziyo yami khala du du du. Kiso ngasho kolutho, imizwa yami fika nesikhumbuzo. Ngaze ngamthanda umuntu, inhliziyo yami khala du du du. Kiso ngasho kolutho, imizwa yami fika nesikhumbuzo. Ngaze ngamthanda umuntu, inhliziyo yami khala du du du. Kiso ngasho kolutho, imizwa yami fika nesikhumbuzo.
This don't happen to me usually, so bear with me. Know I could be hard to deal with as I usually be with someone for a month and they don't hear from me. No strings attached, I eat them up, regurgitate them wickedly. Sentimental is the language that you speak with me. You change a nigga like, damn, could this be really me? Don't get me wrong, I love this feeling, but it's new to me. I know love, but not this kind, come chill and bear with me. You help me fight against my demons, you just heavily got me questioning if this is real or just my fantasy. I fail to see myself without you, need you to stay with me. This love thing can't be hard, but I'm at peace knowing you here with me.
Kiso ngasho kolutho, imizwa yami fika nesikhumbuzo. Ngaze ngamthanda umuntu, inhliziyo yami khala du du du. Kiso ngasho kolutho, imizwa yami fika nesikhumbuzo. Ngaze ngamthanda umuntu, inhliziyo yami khala du du du. Kiso ngasho kolutho, imizwa yami fika nesikhumbuzo. Ngaze ngamthanda umuntu, inhliziyo yami khala du du du. Kiso ngasho kolutho, imizwa yami fika nesikhumbuzo.
It's phenomenal, mfungu baba. First impression was she hella fine, ngifuna ukushaya. The interactions they came after, ukugula umhlaba. Angifuna ukuqamba manga, manje ngibuka ikusasa. I'm talking soulmates, bambo lami by God's grace. I hope lolu hambo zoluthatha nami is a long race. Angiloke ngizenza usiyazi novalo nginalo lento yethu. I wanna showcase, isanga masha both ways. Slow pace, but ngithanda islomo. But akufani nami abazi, nangizama ukushaya usolo. Ngangicabanga inkomo, manje sengicabanga inkomo. Ngifisa ukuzikhipha zonke, literally giving more.
Ngaze ngamthanda umuntu, inhliziyo yami khala du du du. Kiso ngasho kolutho, imizwa yami fika nesikhumbuzo. Ngaze ngamthanda umuntu, inhliziyo yami khala du du du. Kiso ngasho kolutho, imizwa yami fika nesikhumbuzo. Ngaze ngamthanda umuntu, inhliziyo yami khala du du du. Kiso ngasho kolutho, imizwa yami fika nesikhumbuzo. Ngaze ngamthanda umuntu, inhliziyo yami khala du du du. Kiso ngasho kolutho, imizwa yami fika nesikhumbuzo.